Waliwo akabenja kakudde ku kyali kiyitibwa ekyekasozi ekisangibwa mu ggomba yina wampiti mu disitulikiti Kiruuka akalese abaana babiri nga zembuyaga ezikaza engoye. Tukitegeddeko nti emmotoka ebadde bwenyuka emisinde gikira egyakaweewo egamba okuba nti bw'etyo etomedde abaana bano abadde ku kagaali era owakana nga bwe batyo bafiiriddewo. Omusasi wa Nabasa Senior Reporter Mpoko Charles aguziganyizaamu ku n'abantu abeerabiddeko n'agaabwe ne batuwulira ekibaddewo ekitwebeza okuba nti kyalibwa nti kividdeko akabenje omufiiridde abaana bano.
Emmanuel Magnesso ow'ekasozi akabenje kava kugwa wano abaana babiri ebaireva kulwa ikoni yange ebyakulwana wampiki era ababairewo ono wano ye nakwekolekwayo
alasebo nezala cokaali wano ekasozi tubaso n'akabenje wano abaana babiri emotoka etwika omukyange ebaireva kulwa ikoni yange era kulujena wambala n'abaana babiri ewezirayize mukwiramu babaire bava kugwa wano akagaali olubakubye basirike busirike ezirayizeemu okola